olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua au maia le ripoti e le komisi suesue le Robodebt Royal Commission I le polo kalame la whainga malo na te anei, lea na au I nai tupe mai tangata na tu ua ia e le malo I le ova o benefiti na satongi I ai. O aita alafu, na whaia ma le fua fuaina I se computer po se polo kalame computer e le matanga luenga le Centrelink, lea na lafo ai le whaita wafe, fase la wafe mo na tupu o tusi, o tusi wha malosi I tangata e to e totongi mai, benefiti na ova o na totongi atu, ae na manino ane muli e matua asese le polo kalame le computer o le toa teleo I latou e le ai nitupe na aita la fuai I benefiti mai le malo tele. Na ilo ai foi o nisi na le mawhai o na latou totongi atupe mai nei tusi faamalosi na I uai ina pule I o latou wola. O le Robodebt, na amata o na whaonga aina le malo tele, le whainga malo na te anei, le whainga malo le so o whaata singa I le lua afe se fulma le ono, ma o le whaai unga le Royal Commission, o se polo kalame sa wa, so o na whai, ma soli tu la fono. E whaata usanga na whaonga I o iai le Robodebt le malo na te anei, ma e owa I le whasela wafe tangata na afiai I tusi wha amalo si o e talafu, na lātou mawaina mai le malo. I le asonga fua na te enei, na talia ai e le malo le ripoti e le komisi suesue, ma na sauno ai le minisita o le matanga luenga o le NDIS, le National Disability Insurance Scheme, Bill Shorten, ua talia e le malo tele, le tele o whaatuanga po recommendations e lima se fulma le ono e pe ona aumaia I le ripoti a le Robodebt Royal Commission.
It was costly in both human and economic terms. So today the Albanese government says never again. Yeah. We've already ceased the use of debt collection agencies for debt recovery and services Australia. We've stopped the reverse onus of proof. We've stopped treating people who use our social security safety net as second-class cheats. And last week we announced 3,000 new jobs in the front line of services Australia to help people process their claims and calls.
Le minisita o le NDIS, Bill Shorten, e le ngata I lea ua whaanganga le mahalo tele se lua se fulma le tasi miliona tāla I le whaata usanga o lumana I nei, mō le whaanga I o ia o whautuanga po recommendations mai le ripoti a le Robodebt Royal Commission. E ova I le fitu se lau lima se fulu miliona tāla na toi ao mai e le mahalo na te anei, Pena auina ini awala le a miotonu masoli tu la fono e le malo mai tangata na whaalongolango I benefiti mō le tau o le soifuanga. E whaengo ina e nisi o se ao pōngi sā I le tautua ina e se whainga malo o tangata au pito silio na vai vai ma le e tāngoli mai le atunu u. Na sāu noa le te etai o le Greens, Adam Barnt, na o le paule awala e tāo fiai le toi tupu mai o se whainga le alofa whapenei o le whaatulanga ino polo kalame e solo I aile mativa ma le le tangoli mai le tunuu.
Robodebt was a tragic chapter in Australian history, especially for people who are just struggling to make ends meet, who were hounded when they had done nothing wrong. It is good to see action being taken, but you need to do more than just stop Robodebt. You need to lift people out of poverty. We're in this terrible situation in this wealthy country called Australia where not only are people hounded for debts that they never had, but they're forced to live below the poverty line. The best way to ensure we never see a repeat of this scandal ever again and to ensure that people aren't being pushed to breaking point is to lift people above the poverty line.
Lese Taio le Greens, Adam Barnt. I se vaenga o le ripoti e le ifa asalalawina lau tele mai, o lo o whautua ina I le Taio le komisi suesue Catherine Holmes, le te tau ona mō lia o nisi I le tūla fono. Nisi ia na lala mua I le whaamalo sia o le polo kalame o le Robodebt, e au ina mai e aita alafu mai tangata e le iaini alato aita alafu I benefiti. E le ifa ailoa mai e niswafa, aina sāu noa le loa iasili le malo tele Mark Dreyfus o le Robodebt o se polo kalame na whaia ma le wha amoe moe e le whainga malo o le soofa atasinga na te enei ma le vaenga upu fai e le Labour.
The Liberal Party's robo-debt scheme was not an innocent mistake. This was a deliberate, calculated scheme. The Royal Commission found that robo-debt was a crude and cruel mechanism, neither fair nor legal, and it made many people feel like criminals. The Royal Commission also found that unfairness, probable illegality and cruelty became apparent at the beginning of 2017, and instead of abandoning it, the path taken by the former government was clearly outlined in the report to double down, to go on the attack in the media against those who complained, and to maintain the falsehood that in fact the system had not changed at all.
Le loi esilio le malo tele, Mark Dreyfus. Ole reportina fa mau popoina e Sydney Lang, mole SBS News.
Toi fia fa fafonga I nisi tala fa apea? Fa fafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.